Yeah.
Witty beats go crazy.
F-O. Do, 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 do.
Vanilla.
F-O. Nana. Mbelela iwe kutuka bwelele. Unanisi atambe nikale kukufunda iwe. Bana kuna mawanzako. Atifini maona fikete. Chikone ni mutima wako. Osa vela wanzako. Komandiwe ni maguna iwe. Fini magona tulo.
Them I say I'm a flirt. At the bobbins I'm a bona party skirt. Lifey and the daily comment. Wolfing where was so met. For you I think the Lord above. It's not a bad thing to fall in love. So kumba tanki singako. Nga kuchula tuchule pamo. Mama tikamba. Wana tisa gorilla foda. Gonna cry, please cry on my shoulder. Osa uza vanzako my secret. Mama funa vika sile va stupid. Wana tisa gorilla docket. But kukusi ya ni forget.
Nekwa pembelela iwe kutuka bwelele. Unanisi atambe nikale kukufuna iwe. Bana kuna mawanzako. Atafini maona fikete. Chikwane ni mutima wako. Osa vela banzako. Komandiwe ni maguna iwe.
Fini magona tulo.
Kumusi ende. Oh, sama ona fikete. Kumusi ende.
MyLoveZMusic.com.
Blackout Media.
Witty beats go crazy.